Hoba, hoba, Hawaii. Chit, 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 chit. Yamoka. Sina mapepe, Kimomba baba, napiga magoti kwa baba, na kila kitu mini baba, kipata na shukuru baba, kikosa nalia na baba, na japo wanga wana kaba. Eti bata batani, kipenda kitoga, utali wa boga, bolo kabaki nyumbani, mapenzi kuroga, utamu kunoga, ndoko tutanga nyumbani, nikamili soja, sina woga, kisha nazama vitani, hatali maseke bala, silete kujua na ba, na chuki chuki kila saa, kufosi fosi kujenda, kupandi kiza bamba ta, kwenye giza washa ta, matatizo kuyaita ra, kupishana na wala kuzama pepe bala. Sina mapepe,
stronger sandals of Jesus. Sina mapepe mijivers. Sina maseke na kula gandete ni date ni siruli livers. Unadhani kwa ni mibas? Team G wali lipokas. TZ kwenye miti kasi, yani ZZ kama wendokas. Bring me some more. Waitos cheze mbali zimeisha, give me some more, man. Bring me some more. Waitos cheze mbali zimeisha, give me some more, pepe. Sini tashema, no yo dada yako si yo dem, pepe. Bonge la flemu, baya likashaguswa kila sem, pepe. Utapigwa super uki kurupuka kusogeze kete. Kama nipendi basi nisha kupa heroes and tete.
G-Boss, what happened, nigga? See you mocha on the beat, baby. You the boy, Gaddafi. I'm too real, Safi. We out of here.